studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on bo fay fi studio tamani keddo o star alkamisare dum won idi lewru juillet sappo jeddi yamle dabbi maslimaji chapal enay e juudo radio kunari seware jottino no do kabaruji dum mor way galo kanko noddirte do mamadou watara won to boggi jaddo to fedde M5 de be bibe dokki IBK faali sappo lewru jeundu tinno jaabo wattu jona jayalon himmeji mabbe di kan huntinirede hore ko yaawi dum woni assemblée nationale o fousse ministre kesso dum woni premier ministre kanko subede odu tawe kanbe cuboto dum na balde temedere ko kanko Soumaila Cissé o naati juude wattu jona fedde noddir collectif pour la libération de Soumaila be bi wajibu tan jayalon be kan martinirde o do neddo kumpa ila suuta wala fu ko be maati leji DDR di cile mudum tato bana wonde jukkitede le reso ngay tete ngodde le sa halle ni tawede wiide nyaw coronavirus o anton fukambe lami be dido golleji be bebe gikkin gikke lobbo secrétaire do no sembe kabaruji dum jogino do kikirande bi bismillah modon e hebate odo kabaru yetti kimin wattu juno yimbe le chapantato no kany e mbarale bonana gado le cercle no kuno dirte do bankasi be do yimbe le mbarama le no kuno dirte do jumu don fa jotto yoda panga dugu kany no kuno dirte do jala e kanda idum le lamu jala sogo bonana goddo kase ndu wadle no kuno dirte do gwari idon le komi no kuno dirte do tori ko yata yimbe le nogoyom du barminama le odo bonanda goto wattu juno be ngaddama suudu dogotoror wonduto no kuno dirte do bankasi mi mirfitito gido kabaru julando jabi le ko warato ko fedde no dirte M5 de wattu jona be ndokki horejo leydi no Ibrahim Boubacar Keita faali sappo lewru je waro ndu dewto yelonan himtinirde himbeji mabbe di hore dum won non datti be kolliti nyaloma hande o fedde no dirte dum woni convergence de force patriotique de do fedde winde an wonde horejo leydi de holli tiwdi do datti de mbidi yatta e democratie yatta e kabar seriaji leydi ndido fa kebe famtar kebe Ousmane Ali Boule Mamadou Sama Seku
tagal imadaraji nyande joyi e sappo e jena lewru je jabbidu ndu fedde M5 RFP na yeli jukcitaade di yalla wajjimbinde kanake leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita imade do salinguru ka dum fufu tawede dantangal holliti na uritani jooda hala kamba dum ardibe be yeli huncangul hore lam hokundere wonande leedi Mali hedintinaandi kedda na chokel ko kala moyga gote yimbe le ardibe fedde M5 RFP
dissolution de sud assemblée fousse député 1 lamotobe lamu hakundejo joine pamgol kollobe cour constitutionnel heybe joingol gouvernement hakundejo tawe premier ministre o gubal M5 RFP ngal subi dun horaju leddi wa itude me golle so wana do sariaji dewradi do mu do lamu hakundejo o kanko jointa gouvernement makko kananko mobe leddi do kanko suboto
national dentangal wajjimbini dun yokanaka leddi iweka dawrano jogol lamu o kanye kabaw democratie yewtete yutal kuru der mudun bedete he kulleji kuncinaade hore tiagal joda halaji hakunde bibbe leddi fuf dun ko holliti gel ko kala mayga goto yimbe le ardibe M5 RFP
le respect de
teddinde sariaji pawidi do hakkiji himbe kanye joingul syndicat ngaji do wel joomu en potal wada bangal saria joinde sariaji fa dewral wada hakkunde himbe denagu wada kanye yirwere sarawisiji lamu iwa do wi horejo leydi mende talkul signine do tobbe ndiwara do mun de tajjaral hebe no wirano tawe non gollirete fa do lamu gondo joni o timmi
fedende sorti majere nyande pour les rouges hitane 2020 son nikana ke leedi ndi jabanaali himmeji mabbe bangi goddo dun fedde CFR woni patibe lamu o holiti wiide dido mijoji di na jedda nugal sariaji e wi fedde CFR do tan aniya wadde coup d'etat e lamu o denno fedde de holti na faabo fa hande gulude mawde leedi malindi
secrétaire ido kabaruji fodo mbay hebdi dun do statiame WhatsApp numero anni chapande jette jeegom chapande jeegom e didi chapande jette jette chapande jeego no noddi odo numero via mo mere mere 37321 holitindiido won yimbe le jaltube nyaloma hande do bomako do be bi Soumaila Cissé be kaja yoppite tiagal ko wadi balde temedere ana e juude wattu jono be bi be kaja dum won lami do fedde de noddirta chef de file de l'opposition tino yoppite le ko yaawi ko fa jukkito golleji mudun keddeno gote gonno lendo do majere ko sifido hen
balde temedere hande nyalla wala ko Soumaila nanga iwde dem warde hande o nananaka o yanaka mi martay kumpa makko dum yaltini jama mali o fur hande gorko e debbo wana yerde tan nonde min jalti famin kollita metteli amino min darda Allah min darda laami bebe kambe kali kambe biye be andi to sumayla woni ko boyata ko sumayla na wara so Allah yidi jabi haye min jidi dum ka yotto so Allah jabi min jidi Allah jaba jonka Allah jaba kanan ko be jaba yalla sumayla amin non warta dum min dardata be min karta bamako tande fule galluje e furto Allah jabi do e balde garoje de min furmin jalta mouvement jojjinama ana wiye M5 MF5 minene mudu en kawriti so Allah jabi o gallure woni fur jama gallu o fur yaltan fa min darta do sumayla woni do min darda kananke leydi o sumayla min totte dum de min kawri do wi'en fu so Allah jabi min kalnam be nyalane ne yimbe be fu jalta gara balla min fa min darta do sumayla sisi woni
so tawama wiide darnde nokku goto be ngadi nokku no dirte do bomako do kay yama nokku no dirte nyafunke be jaltu so be jeyi fa dum won su to ko mo ndaw o wonto cagal mu dum tombuto do wi'ama be gonde watton imadara jalla sumayla sisan hemta hore mu dum holitindi wiide caggal ko lebbi dum waddi leedi meden di fedde no dirde DDR nde wattu jono golliji mabbe tatabo di yana wonde jokkitede le region gawo tumbuto fa jotto yoda kidal tawede wiide nyaw coronavirus ana wodi fu be gonde yaltinde do heddati fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boulia Mamadou Samaseku
do DDR o na hujinere hore yimbe le temede na e nogo e go on wonande region tumbuto gawo e kidal e wi ardibe DDR yimbe le ibbe be mbawana golle o kanye dugbe be fuf luntinama dana kulnel sambala sidibe konkoni tafun yubna golleji mok
effectivement
gonga jati min pudditi golleji DDR gaw tumbutu ekidal gaw yude himbe temetaton e nogayo le hakuni mabbe temedere e sappo e nayo do inde kidal temedi don e jago do inde gaw to tumbuto yudum temedere e go'o fu don hawra himbe temen nayo e noga e go'o
21
kanko yubna golleji o holiti wide himbe la sindabe bangal guldo cilol tatobul ngadi analyse ngaji COVID-19 do ko baro lati sababu tade fi le fudugol golleji di kadana kul nel sambala sidibe kanko ni tafun yubna golleji mok
min podirin tafon yewde yalla nyaw COVID-19 o wala mabbe to tumbuto min jokkini gaaw ikidal dum tanni golleji di to gaawoto tagal ko min budde hebude jaboji di yalla nyaw COVID-19 o won na wala mabbe den woni ko min puddi golleji DDR di
guldo cilol tatobol DDR be dan yimbe la gaaw yakawere yila mabbe yo yirwere sahal leedindi yalla bibilid mali na ka dun ko heban en gila gawo Ali Ibrahim Mosijo tamani
nyaw no dirte do coronavirus nyalawma hando yimbe le chapan en joyom en jatton o do nyaw yaa e muude sappo en jenaamu gon samtanaabe goto kanyu heddi le nan holliti wiide hebbe o do nyaw le leedi meedi ndi dun yefa ujnaaji didom e temedi do e chapan de nayom yimbe le heddi be le hembe dun yefa temdre sappo en jaddom samtanaabe dun yefa ujnere temedi joyom e didon holliti ndi wiide studio tamani no wonde wadde imadraaji fewde modon
Studio Tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana bawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fungol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
kayfa ba bibbe leedi mali dawi be ana mawni le galleji kewdi kana ya e lebbi didi joni bebe jogiti dalaji neldude kalisi kamban nyaw COVID-19 gondo le aduna rundu fu so tawe yimbe le yokabe ana muncho wobbe kay ngadi nodango fewde kejabbe lamu be fiya hen dabari yo dum golidin do men gondo kay Mamadou Samba Diallo hebani men e focitango Ousmane Ali Bouli
meden jogiti dalaji daranade almusaddaji galleji amen dun yo hala baba gallem kay wi mabbe ko sabbi bini do sabbe sekira mabbe wombe sella baawa neddude be kalisi warde
non parents qui sont alexis
no nyaw coronavirus worino dum wana ko yaafi ko heewi yimbe wombe leedi ndi fu cogu somayaji muude en tiagal leedi ndi urata do majjon ngure mabbe yobi nyalaw hande ngurda wana ko yaafi fi
pour le commerce on a eu des problèmes
fadi ti dalaji kebene jogala walde bibbe kay wartube njolari ana darte laamu ko be leedi meden ndi darta saddeji no kalisi hebata neldirede warde Ousmane Touré hore walde nde
le Mali ne dispose pas des avions
di wala diwoji kan di wirfintinde hobbe wombe le leedi mali di wirfitaade tobe kaaja yaade yodon tiidalaaji mawdi ko min jogi nyaloma handeno tagal mudum do so bi faabe nelda kalisiji warde le leedi di dum wana ko yaafi kambe ko e mabbe gobe tagal leedi di be ngana gollo be fuube be ni udda nokku goto
dans les foyers il peut pas sortir
le o wattu goto nyande fu nyaw coronavirus buri nangude himbe le o region wattu joni o sikitaabe wede nyaw o nangi ana jafa temedere e chapan e jeno ko buri temedere e mabbe hokkama daral wede nyaw o nangi dum be ko yaata chapan e joyo ana gondi e sawrede
kati pelle bengalali gouvernement ana jukki faminde himbe le do nyaw coronavirus le majunna wonji pasenda jangini ko yaata himbe le debbe sapo do kabaru nyaw o jangini ko yaata e himbe le sapo joyo Sicily Mona ana fawino do sakugol nyaw coronavirus kanye faminde be do torraji pawidi do rewbe tama odo andani dun do bembe ande kesse yimbele hewbe koliti wiide honjotobe Nigeria kebi safare kamban nyaw coronavirus be fuddi halude dun na tiagal bato gada do sappo e jenay lewru juin jabindu tiagal mun honjotobe Nigeria koliti wiide be fudda wonde luga golla do kabaru ndartude fikiri kamban nyaw coronavirus ta dogo torobe gaddobe luga goldi koliti wiide golle mun anata idum wawi yade fa e lebbi sappo e jeddi yodo katte hande e kabaruji menna acti covid alla hollien yonter garowo farde do pati jegiton tabude sariaji denagu yo renude hore mun kanyi sarabe mun e nyaw coronavirus
Sijo tamani
holitindi wide hobe malin kobbe an gonde holitindi metimuden le galluje de no konter e demo no dirti isago o worbi be bi ar way wadde lebbi ko yata jeegom tay a joini ton dun ko no dirti demande ko anda wonde dartude o do konter a hebata dun le majjon fedde e demde wi an andini dum hunde jaddum hana jabbade lewru fa kebben famtar kedden Usman Nyali Buli
mi wadi ko hadi wadade fuf ka kala wattu so mi yehi ton yalla yewtaade no kabaro wurdi be mbiyan konter wala tafun go wuitango yo go Abdurrahman Dikko hono kanko bibi lin mali hewbe na meta sanne bangal imadaaji hebagol konter isago
donc ça fait
ko yata lebbi jeegon joni wonno ko dartumi e dem hokkaka konter mi yobbi kalisi o faado gonden jondum heba e konter o mi yemi mi lanetake be e politique am wide konter ngaji woni ngara tafun
pas toujours venir
kanon e wi horebe kabaro ento energy di maliton yewtagol golleji jo ingol isago na wade ele balle sappo e joy so client o yubi kalisi ko hani gollede ko watta ele balle sappo e joy e ko fawi holti wide o do wattu on waw jati jutude kedana tenenteli horojo gollirde humaninde client en bam ko do
si ya pa de souci
siniti dalaji ngala jom holiti nokko o fagasi do hakke lewruno fa keba kontero sini hakke lewru jabbeke client be ana mbay warde gollito do amen men gongolede daronto e golle mudum ka wiide fa bijidi jom heba e konter mi meday nande dun
depuis 7 mois
fedde nortortobe lidi mali dum woni askuma holliti andani sanne tade fi dido golleji di ka e wimako fo goto warayi wulitaade to fedde mabbe tum kedena Cheikh Abdul Kader fufana neddo goto askuma
mine nyamobe min gollanata enno sini nyamobe garay wulitaade de amen wala ko min bay wadde mide andi hakke lewru woni ko hokkete ka se jabbe ko dun jom ana way wadde wulitaade ka mine daranibe nyamobe hodo min bay wadde sini jom waray wullitaade sini min bi min daronto itti dallaaji fu ana tiidi fami bilta dun
fadi dun do fuf dawre no haniri client en be jittiraka fi domude jo ingol konter mabbe isagu
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrab de londe le region ngaji meden di nokono dirtet en songo be bi hikki won mobile gotel kanyu yimbe le pompe sumbu pali do nokono dirtet o kumbe ido wodire ngalure en songo de ko yata kilo ngaji tapatete e juudo wodi ton alal bari kenya wakati sappo e tati yambe be teti jamar ne kala ko be tawi e juudo mudo fo mitite den widdi jono no cili didi ngel do mobile gotel am sakkele o do nokku goto do golle do golleji sikrab do katten kiki dande do kabaruji meden di mi joti on sane hadade hido jamme holitindi wi de fadde e fe no ko na andir don no do e sedde yowtere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.